Yeah, okay, right. The flow blogger do I'll prove a point. Just still na skins mob zako get easy fans. Missy mwizi man lakini get those zako ni easy man. Easy mwizi man wana skiza mbaka wana tafta. Skiza, haujatupata. Iza, wana wanda mbona still still gota tukipita. Picha ni real, hapa hakuna filter. Wave ni big, tunafikiria kuanzisha kanisa. Ni crazy juu, bado naona wakinikumbuka kaisa. Ni story ya matao, juu ile unapanga kusave. Situ sharp kisha, wana Twitter. East Cambas, siku bamba watu tume specialize na yo car speaker. Haters na skiza,
Zambaka round and this time they flow but I want the money. Nina lyrics, nina vibe but I want the money. Nina ladies, nina click but I want the money. Pay attention to my face, I'm on face the facts. Tulikizi na mziki kasi wachanga. Nime grow ki mind na ilo system. I work bila dollars Emi I need the cash, bounce to the track. Like you got the cash, like it's only tonight. That you feeling alive, like you wanna get high. With the ladies so fly, and you just so loud. Ama itabidi serikali imesikiza hii tukilia. Tunataka pesa ama tutaleta noma mta ani here. Hii ni ya city to city, hood to hood.
Sio tafadhali, sio samahani, nahitaji maisha beta. All about signs and numbers, see a judge in a bodies. Tulitoa kwa calculator, yeah. Ninjo regulator, we ni hater, tani ganji wewe leta. Yeah, tani tiaji, see you later. Even better, yeah. Nahitaji maisha beta, so nalishwa na kibaji. Yeah, even better. Session a lot, tuna come for every time. Tuko session a lot, tuna conquer every time, yeah. So kwa unikanji mina teta, so kwa unikanji mina teta, yeah. Wala mali sentensi na atingini Januari.
Bye.